kabo buvambatire nsi ono kuyitibwe ngomboze ombambatire kombibatuvye mikono jo Yesu ruda lwange lwakono olwatyo kumanya ti ye mulokozi mirayo yokuva mu busibe okulembeza ng'erinnya lyawo kibakaleko obulamu bukuwadde kaseera kekano musembeze yatula erinnya lye leero mu buli kigambo kyo kikulu kinene nnyo kwegayalira musango gwo zitatatondeka zijayeyo kwegayirira kitabo ky'obwakabaka bwo omukisa gwe gutuukirako mu kitabo ky'obwakabaka bwo okulolanga omukono gwo ddala kirungi ki Yesu wange kyewandaba mu nze nga bwe ndi okwerekereza omusayi gwo ne kukulukuta gwe kumalawo ebibi byange ddala mukwano kinayo mazima wagala okukwonga kungi okwerekereza omubiri gwo ne bakuyuza mbu gwe kumalawo ebibi byange yenkola ky'okukwebaza kulaga nti obumalirivu emitego gya sitaani mingi naye okuwangula omulabe tewaba kuwanika kitange sijja kukuswaza bwe natakwagala omutanga ekisa ky'olina kisukulumye ekisa n'omukwano bingi muli olaba wasonyi wana yudeya kuwaayo mubalabe b'onkwewuunya mu kitabo ky'obwakabaka bwo omukisa gwe gutuukirako mu kitabo ky'obwakabaka bwo okulolanga omukono gwo mukama asabye nsabye onsaasire manye muba butamanya bwe nsobya ke wakati wali mu baliba eri mu bwakabaka bw'omukulu yatukula esaala zange ze nkuweereza zonna emanyi katonda wange ne matumbi buddoka ensebusa bwe mbula nga tondekerera nyamba ensebusa bwe mbula nga tondekerera ntaasa kitange taata mu kitabo ky'obwakabaka bwo omukisa gwe gutuukirako mu kitabo ky'obwakabaka bwo
njagala mbe kumpi w'okwatirake kumyama